Yeah, who got for you? Got to look out for you. All my life, go and give who got for you. Got who got for you? Got who's out for you? All my life, go and give who got for you. Give who got for you? Got to look out for you. All my life. Yo, I'm give you love for you. Get you love for you. Yeah, fools are for you. All my life. Yo, I'm give you love for you. Kulesiba ufowe kai uawa ufuthi benu kolega sihluke ningabazali paru koke wan futhi sonke singeke size siba kombo baba bez umalume wayekhona naye umama bethu beza mama toche mlas mkhulu washiya nokoko ngabo o1 engakaholeni empesheni kude sondle zama bez. I can't say that it wasn't easy ngoba sasijabulile singanginako kuningi. I can't say it's a still ambe mini ngoba molambilu koko waye khombe simini enokudayisa kwatapeya empeshenini buya esikoleni yakunikusuka thithe ngusithi ngoba ingqondo yacwela amabhizinisi ngangufaka ebholeni khona uzoba mningi. Grace it, ngathola ama-straight A's. Umama wami wathi mfana wamazamini ukuthola isikole esingcono ngapha eThekwini. Yase ngiyejuna kade mandiyeni. I can't say that it wasn't easy ngonyaka olandelayo umama wathi kimi beluzofunda emlazi ngoba isimo sibi sengithola umtshondolo ozobizi kini ngenhlanhla music was always a part of my life. Ngijabule noma ngisethe mina ngangivele ngibhala mina ngazama ukurekhoda ngabo 2009 noma ngangingenayo imali yokuthi ngingakhokhela i-studio time so ngakhanda ama-plan. December ngathola umsebenzi ngisayijuvenile ngathenga i-computer then ngathenga ne-mic ngaqala ngasipani uzama ukusifundisa ama-soft and ngangingalali. I can't say ukuthi kwaku-easy kwasiza ukuthi ngiphase kahle umetric nathola ipasari ngaya ngayevasithi never look back ever since. I can't say ukuthi kwaku easy 2 years later kwamele ngohlala kithi. It was hit after hit angineskhathi angithi ngonyaka olandelayo nga-applya stili manje ngisekholi kwandonga siyaduku noma ngingaboni ingoma zasiduku ukhokho wathekhaya ubohlala ubakhumbula kulula ukubhunguka ngoba ngapho siyabuya mntanam now I'm out here doing everything ezokhipha umndeni wami ekuhlupheke niki eleka sifo amasis ningakhohlwa is all on it. Ngiyabuka for you, got to look out for you. I mean all my life, go and give you love for you. Get to love for you, got fools out for you, yeah. All my life, go and give you love for you. Ngiyavuka for you, yeah, to look out for you. All my life, go and give you love for you. Get to love for you, yeah, who's out for you. All my life, go and give you love for you.
Ngiyajabula nge-epu ngihambile ngikhishiwe
koko ngize ngijabula Happy New Year ngathi uphinde ngithole omunye ukhisimusi
omunye ne
omunye ukhisimusi
weye sad city sad city sad city.